ke ena tsebe boi makovela tsebe boi the flow a o itse batho
Why you mean that?